olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua faalia le minisita o le NDIS, Bill Shorten, o le aleto e tauwa i palota mo le palemene o lumana i nei, ma o le ali taia mai upufai i le mai ai o le se fulma le fitu o tausanga, o se ei, o se sui faipule o le leipa i le palemene tele. Na iei le teimi na maamolungai le talitanunga i le aveo Bill Shorten ma palemia, ae ui e tau aveina le taitaingo o le leipa, ato ai ma le itu wangai, ae na whaia ina i palota masuia i le taitaingo o le leipa, ia Anthony Albanese. Na whaalia Bill Shorten i se talanoanga ma le Channel 7, na te le misia le te leo pō ele a waifa atasiai malona a inga, ona o ngā luenga wha a whaipule. Na te le misia foi le au pāla a ai e whaia la fonga whai whai ia te ia ilunga feso o ta inga te lebabave.
One thing though I am looking forward to is I keep a bit of a rough count of the nights away when you're a politician at a sort of a senior level. It's been about 130 days each year where I've just been away at night. So that's longer than 6 years away. That's longer than World War II. And the other thing I'm not going to miss, but probably some of it, is, you know, all those cowardly keyboard warriors who write crap about you, I can read it. It doesn't change my mind at all. But when your family's got to read stuff, at least maybe, you know, that'll give my family at least a little bit of relief from having to, you know, put up with the slings and arrows, because your family are conscripts to your career and your aspirations.
Le minister o le NDIS, Bill Shorten. O le afa awawo na whaingata le tausing o le soifuanga e maise mō tūpulanga talavou ma ilato e māua le lalo tupe māua matutongi pe afa awawo na māwalunga le tūlanga o le inflation ma si itia le au wha iyo tangata elea ini ngā luenga. O le lapata inga le neima ili kovana o le Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock, ilana saunoanga ile Media Club i Canberra, ile vaiasanei.
Ultimately, we'd need to slow the economy down by more, which would result in a larger rise in unemployment and a higher risk of recession. The cost of job loss is very high to individual workers, and it leads to persistent earnings losses. This experience is consistent across groups of workers, but job losses tend to be disproportionately borne by some members of our community, the young, those that are less educated, and people on lower incomes.
Le kovana o le Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock. I se suasuenga a le faletupe le Westbank, na iloa i le mai leia, ma pue ina e whainga tau wha se sepo o scams, o le lata i le lua se fulmela 5% o tūpulanga i Ausetalia nei. Nā tā uai o le whaafita auli a fua mai i le tele o le teimi o tūpulanga e whaadu i lunga o le social media, iwa se fulmela 5% e atoa le tolu i tūla i le aso on average i le social media. Nā sāu noa le whaatonu o Aunanga Corporate Services o le Westpac, Carolyn McCann, e te tau one e te fuafuanga e pui pui ai le whānau mai le mai le ina e scammers i lunga o le social media. E tusai ma whaamatalanga mai le ofisa o le eSafety Commission o le tele company social media e yeitu la fono whaavai e le ma whaiei e tamaiti ilalo le se fulmele tolu tausanga le mātutua. Ona lātou whaao ngā ina ala ofisa o tainga pei tai ua lātou wiloa pe o le lua se fulmele lima o pasene i le lua se fulmele lima pasene o tamaiti le vā o le valu mana se fulu tausanga le mātutua lātou te whaao ngā ina le social media pe whaatasi i le vā yaso. O lo tuwa ia le matanga alue ngore soifua mā lolo ina i le Gaza, le whaaiunga Israelu, e poloka le awa le whaaingoa ina o le Salah Al-Din Road, i le itu i se saute o le Gaza Strip, wa le ma whaiei o na sao i tatonu vāenga o lo tu whaina tu i pui pui po vaccines, mō le whaa ama i o le polio i whanau i le Gaza. O se tasile nei o i tūmālo, o lo o tōtele e te maiti o lo o fia whaia tu i pui pui, e pui pui ai mai le polio, na whaelo ina se malianga mai Israelu i le tāo fia, o le taua ina ia ma whaiai o na whaia ngā luenga o le polo kalame o tu i pui pui. I le teimi nei, ua se lau iwa se furu afe tamaiti ua mai au na whaia tu ipuipui o le polio i le cancer strip. Na ai oi le sui o malo au whaatasi, Stefan Duyerich i le whainga maro i Israelu e whaasao ngā luenga lawe ai, e le ngata i le polo kalame o tu ipuipui o me ai vai la au matonga fitinga ma le te leo isi au aunanga.
The humanitarian situation in Gaza remains beyond catastrophic, and we still do not have all the conditions necessary to support people near the scale that they actually need. Ongoing hostilities, insecurity, damaged roads, and the breakdown of law and order, and access to limitations have resulted in critical shortages of aid, commodities to sustain operations.
Le suyo malo au fatasi le Gaza. Stefan Duyerich.
Toi fie fa'afofonga i nisi tala fa'apea? Fa'afofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lawa e mawailau podcast.